DJ Swatch.
Kameweza imeweza na kakienda basi enda na. Kameweza imeweza na ukibebwa basi bebwa na. Kitu safi and a chain chain. Mali safi and a chain chain. Kitu safi and a chain chain. Mali safi and a chain chain. Wamlambes kauli maisha kwa champes. Nimewacha kuwasili ndio maana na bachei na machingri na squeezy. Hata ukikaa na sasesi shiki. Na deli niko biz na ma big fish wa jiji. Macheku seni wadi kalamo ziandiki. Mawen kibao kuzibeba ni tizi. Na kaka ni sa empty hakuna kasisi. Badai niko rienya ma drinks na ma yens. Manai niko drinks nona niki blinky ten. Sai siko right say tabidi ni me left. Kipori vanyo ziko brother ni kalamo.
Chill na kabinti, form ni mingi. Hadi anashangana sisi, kila siku ya wiki. Get tipsy, na niki get done. I blow it all on the whiskey. Jack DJ me, na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam lepi. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed, nime blex. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile. Na mataska mapile, zime nice. Bari ya kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice.
It's a beat with the mic, girl, just a chalamu. Huu mziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Unacheka mali kama Boko Haram.
DJ Swatch.
This is your number one station for more music. Nation FM.
What I be do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire me, got a pot of love. Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting be done, nothing I can do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. My baby, my shawty, you the king. My baby, baby.
Baby, say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do. My baby Anytime when you need me come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. My baby
Steady rocking on the midnight train.
Tunapita kama moshi na kabla tuzame. Mchangani kuna kushinda na kufeli, oh inabidi ujijue. Tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, we see the promised land from afar. And it's so beautiful, no they can't touch the fire.
Business. And I see you in London, silicone on your bum. shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Kitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up, hands in the air, I say get up, put them up everywhere, go get up, everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I'll take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To my one figure 10 years, to me what watch up your law. Some of them I hate, cause about we keep it real law. It's just the one I be when they look into the mirror. Sissin' you my killer, 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 killer.
Hey Kasapunyu, do you bless me, grow Kasapunyu? Do you bless me, come from Kasapunyu? And do you bless me, I need no.
This is your number one station for more music, Nation FM.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja, baby. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja,
I saw your love give me fever. All the time you come with under shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchala kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Chana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, oh, baby. Vitu, oh, baby. Sata kislam na po wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Hatuna penda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale monster. I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Aba, asa show me like it from me kupa mama. Ebu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Nioni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Kwenyeshe kila menipa mama. Tuwafungie kelele. Wana wana
oh. Wana wana
ke. Wana wana
ke. Wana wana ke.
DJ Swatch.
Anjali Anjalina. You the cool in my temperature. If you call I go con deliver. Your hand in never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no certainty when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Angelina, Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I look for your hand in the fire. Send me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina.
This is your number one station for more music, Nation FM.
DJ Swatch.
Bukaju, banju kaju. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banju kaju. Ba, 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 banju kaju. Ba, 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 banju kaju. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banju kaju.
Mina come through niki rap to my 1-2. Na kwenye klabu watu wana dance to. Jomino kwenye track majabu. Beat wazim sauti ya dhahabu. Unatakaji ma, welcome to. Bora sura ni nice, it's amda bams. Oh, najua nimewa kwachu. Najua leo lazima watu wa banju. K, J, tuchafuke kwa nini? Wanauliza tutasifu happy mpaka lini? Si tuna shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo tu tutainuka tu na kuruka tu. Banjuka juu, like mifupi na abisi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu, banjuka tu. Banjuka tu, na weka shida chini na tupa mikono juu.
I know you want me. Every day not only when you're lonely, yeah.
DJ Swatch,
but you don't even know nothing about me. Thighs, lost when you look into my brown eyes. See my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and
tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold your soul. Just split you in half with my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you. Please do the same on your part.
DJ Swatch.
Beep beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby, full speed. Skid, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Busy, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukistaki na kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Baby, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby, full speed. Skid, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator.
DJ Swatch.
Rico Beats, Mr. 808.
Okonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile wewe ukuwa umenibamba.
Femi one pia kongu weni mso. Kwanza vile ulituosha kuile vasi ya ligiso.
Na kupenda manze wewe ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Stories are icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Okuongo umeanza kunichocha.
Azi
Tisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile wewe ukuwa umenibamba.
Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vile ulituosha kuile vasi ya ligiso.
Na kupenda manze wewe ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Stories are icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Kwa umeza kunichocha. Bisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.